cheke vipiti minai dai na cheke pa masubaru ni mingi na dai dai lazima jwe na changa lazima ni bai dai so kuna kitu na baya takama ya dai dai
so baby basi tandika tandika mami tandika tandika wetu tandika tandika kitandani mina kamkui tandika tandika minte tandika tandika minte tandika tandika nika mami nimejam basi tandika tandika mami tandika tandika wetu tandika tandika kitandani mina kamkui tandika tandika minte tandika tandika minte tandika tandika nika mami nimejam jam jam
right and I'ma get it right. She play with it cause I'm a boss and I'ma get it tight. Hide, right, cause I'ma get you fried. You love your life wanna be friends, I don't mess with my mind. Imelele waptani ya beg, I beg, don't you threaten my life. Nonyeshe zoma vitu wa heady best, don't be wasting my time. Na kama wezi nama uyo si demizi, na isi mamai. Na kama wezi lamba uyo si gesta, best ya kesi mdai. Ashani why, we kusa tunadai. Mirafiki na usiku sana kapa tunadai. Ashani light why, no mini past time. Turaudi na run na ibe na kuina run why. Ashani why, we kusa tunadai. Mirafiki na usiku sana kapa tunadai. Ashani light why, no mini past time. Turaudi na run na ibe na kuina run why. Sahani cheke vipiti minai dai. Na cheke pa masubaru ni mingi na dai dai. Lazima jwe na changa lazima ni bai dai. So kuna kitu na baya takama ya dai dai.
So baby basi tandika tandika mami tandika tandika wetu tandika tandika kitandani mina kamkui tandika tandika minte tandika tandika minte tandika tandika nika mami nimejam basi tandika tandika mami tandika tandika wetu tandika tandika kitandani mina kamkui tandika tandika minte tandika tandika minte tandika tandika nika mami nimejam jam
tandika tandika nisha kum nisha tandika katika only wrong zime katika patika zote zimejazo na malango na majango wote wana kemba wambo. Cheki roll, nisha roll kikolombo. Kaza Jamaica, zime shika London. Na mroro, cheki ni kushoto. Na ponyoto, wana kula mboto.
Chupa glasi ni chupa kuchupa. Na ngoma kigonga mina cheza na dhuda yo. Ngoma ni kazi tuliza yo pupa. Panguza kamasi na miguzi na tupa. Cheza na yo beat ndo usikie kadoba. Na wale ubonga shit wale wakujichocha. Lyrics bila haya ndo yako moja. Unakapa ngagai kusina gongwa. Badito wa shada na uwashe kamoja. Macho ziwe kala zana tena kwa muda. Wanacheza na mongongo tumejaza wa super. Biga king na roller hit ya watesa kwa bukla. Unataka ngoma zi ama ngoma kama hii. Ngoma kama hii, ngoma zi zi zi. Unataka ngoma zi ama ngoma kama hii. Ngoma kama hii, ngoma zi zi zi.
Sani cheke vipiti minai dai. Na cheke pa masubaru ni mingi na dai dai. Lazima jwe na changa lazima ni bai dai. So kuna kitu na baya takama ya nai dai.
So baby basi tandika tandika mami tandika tandika wetu tandika tandika kitandani mina kamkui tandika tandika minte tandika tandika minte tandika tandika nika mami nimejamba.
Sikai toto si jamba dona shash. Migwa na crash zile bigwa shash. Staki poko acha ni sach sach. Sina moto ni kongwai kejani na bash. Sina moto kwambo lala na loton. Sina moto nako kesho nda shogun. Akana mtu bado shika tunipo. Niko kutu ai na siyazi chachisha. Niko udu ai na siyazi lalisha. Migwa na chopi na susumba kina tisha. Migwa na saka do the biggie za kutisha. Tisha bado ataki bedi miu chachisha. Niko kudu ai na siyazi lalisha. Migwa na chopi na susumba kina tisha. Migwa na saka do the biggie za kutisha. Tisha bado ataki bedi miu chachisha.
Sana ni cheke vipiti minai dai. Na cheke pa masubaru ni mingi na dai dai. Lazima jwe na changa lazima ni bai dai. So kuna kitu na bai atakama ya nai dai.
So baby basi tandika tandika mami tandika tandika wetu tandika tandika kitandani mina kamkui tandika tandika minte tandika tandika minte tandika tandika nika mami nimejam basi tandika tandika mami tandika tandika wetu tandika tandika kitandani mina kamkui tandika tandika minte tandika tandika minte tandika tandika nika mami nimejam jam jam tandika tandika mami tandika tandika wetu tandika tandika kitandani mina kamkui tandika tandika minte tandika tandika minte tandika tandika nika mami nimejam basi.